It's the kids, baby.
Zamstreammusic.org.
Mimi memisi penzi ntendo shina lini. Sio kifisi, fisi mahaba ya kisomali yo. Oh, wajua mimi siwezi kukwacha wewe. Nataka uishi na mimi, usiniache nisikuache. Oh, oh, please. Ah, please. Eh, oh, please. Ati niende kwa mganga, mtodoti za kanga, ama nikufunge kamba, tadanganya mie, hey, yumba nini fuge mamba, mara mlinzi kwa panga, kuchunga suje danga, uongo nisi kwambie, moyo wangu, usiufanye njia, ukapita. Langa ntoyo doti zakanga ama nikufunge kamba tadanganya mie nyumbani fuge mamba.